This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli beCape Radio Pulpit bathani kayo 7 to 9 a.m. Molweni baphulaphuli. Nibuliswa ke ngumfundisi uGwengu iJola ngokwalo bathani kayo osuka ngapha yakwindawo ekuthiwa kuseAtlantis ngokokuhlala ke apha eKapa malibonke ama lenkosi. Ndiyamthanda kakhulu ke baphulaphula uYesu, izono zami zixolelwe. Simnandi, simnandi xa singenile kulo nyaka bathandekayo. Sikhumbule kaloku ukuthi ayingabo bonke abantu abakwazile ukungena kulo nyaka, kodwa uThixo uthandile ukuba thina masingene kulo nyaka ka-2025. Bezikhona ke baphulaphula izinto ebezinokusenza singangeni, kodwa uThixo ongumazi wezinto alibonke ama lenkosi zathi noba izinto ezirongo ezifuna ukusihama okanye sisenzakalisa, uThixo wakhunga ngathi sabiyelwa sikhona siyilaba abazalwane esingabo namhlanje. Alibonke igama lenkosi. Ukuzifihla ke ephikweni elinguYesu kuhle baphulaphula, kulunge kakhulu ukuzifihla ephikweni elinguYesu. Manibuliseke kubashumayeli obhishophi abapostola abavangeli abashumayeli nabo bonke befundisi abaprofe kuyinhlanga zonke bathandikayo okanye kuhlobo lwabantu bonke oluyimamelayo le radio. Ndiyanibulisa bathandikayo namakholwa nonke bathandikayo. Ndibuliseke kanti nabangekangenwa yile nto yasezulwini malibonke igama lenkosi. Ndiyathanda ukuthi namhlanje ekuseni ndilikhuphe igama elithi ndinithanda kakhulu baphulaphuli beRadio Cape Pulpit eseCape Town malibonke igama lenkosi, eBellville eDurbanville malibonke igama lenkosi. Simnandi ke apha bathandekayo, sithetha izindaba ezimnandi, izindaba ezimnandi ezikwaluncedo ezimncedayo umntu, ezingamshiyi umntu eyile nto ebedibene nazo eyiyo. Khona i-change xa uke wadibana nendaba, indaba zokukholwa mphulaphuli wasekhaya alibonke igama lenkosi. Siqala unyaka baphulaphuli, siqala unyaka nguwo lo nyaka ka-25 ebesithetha ngawo kulo nyaka ophelile, sithi sonke sinomdla okungena kuwo. Singenile ke baphulaphuli, singenile alibongwe ke igama lenkosi. Untshu ke bathandekayo, singenile kunje ngasesikolweni, apho esikolweni xa kulixesha loba kuthiwa kuyabalekwa abantwana beselayinini bathandekayo, beselayinini bebaleka kumiwa on your line. Alibongwe igama lenkosi. Wonke umntu elindele insimbi okanye impempe ayikhala ukuze aphakamise inyawo zakhe ibe ngowashiywa ukuyotshona ke entanjeni. Malweni bathandekayo, alibongwe igama. Ikhalile ke bathandekayo insimbi, ikhalile insimbi. Abanye baqala ngomvulo ukuvula emisebenzini yabo umhla ke kuthiwa ngowe-13. Abanye sebeqalile bathandekayo, seyikhalile insimbi, kodwa okusalayo uJanuwari nguline wethu esingena ngawo ku-2021. Ingaske elo nalowo oseyifumene ke bazalwane i-opportunity yoba angene kule line, ngoba khona abangangenanga malibonke igama lenkosi. Abanye bathi xa iqala ikhala insimbi ayowa alibonke igama lenkosi, ahluleke ngamanye amazwi ukungena ku-2025 ngokwasemthethweni malibonke igama lenkosi. Ngoba izinto bathandekayo, uYesu uneendlela zakhe, zininzi izinto ezenzekayo phezu komhlaba. Kuye kuthi sekukhona abantu abasesithi sebengenile, kodwa kanti kuye kwafika umda woba bangangeni nathi kulonyaka okanye bayogqiba malibonke igama lenkosi. Ixesha labo phezu komhlaba liphelile. Ngxeke kwifemeli ezitheza experiencer i-problems ezingelo hlobo bathandekayo alibonke igama lenkosi. UThixo, ndiyathanda ukunichazela ukuthi uThixo akasiso isibulalamntu malibonke igama lenkosi. Amen. Siyakhumbula uba sibheke iBhayibhile zethu bazalwane, ukuthi isela phaku chapter 3 usathane weza ngenyoka ezo deceive umuntu ukuthi aphume umuntu totally kwicebo likaThixo ngoba icebo likaThixo bathandikayo yayinto yokubana umuntu lona baphulaphuli aphile ubomi ubomi obungunaphakade ebuphila emiyezweni aphile enoThixo alibongama lenkosi le sufferings esikuzo njenga ngoku zokubana kubonakala izinto ofuneka sibe nemali ukuze sikwazi ba siphile sidle sinxibe alibongama lenkosi ezi zinto bezingekho baphulaphula yazi kuke kube khona ixesha apho ndiye ndithi uyazi ndawuthi mandifike ezulwini ndike ndifunwe nje itshindi ngicele nje ixesha encane ukuthi ake ndiyojonga ukuthi laba bantu abenza saba kule ngxaki enje ngihalela nje ukubabona ba baluhlobo lunu labantu ndibaxelele ba hey nina nasishiya nenkulu ingxaki phezu komhlaba ngoba kwanyanzeleka into basiphile ebengilona lo aphila impilo yokuzizamela ngoba izwe nalishiya liphansi kwesiqalekiso kodwa sancedwa inkosi nguYesu eyayazo remove isiqalekiso esiphezulu komuntu ngoba uYesu xa efika abazalwane ufike wafika nenceba ubabalo bathandikayo ubabalo esiphila phansi kwa siyambonga uYesu wase Nazaretha owavuma wahlatshwa bamgwaza amanxeba ukuze thina namhlanje sibizwe ngoba singabantwana bakaThixo molweni ke baphulaphuli bezwi likaThixo senga elona lo kulonyaka angangena kakuhle angangeni yedwa kodwa angene noYesu Yesu lo abe inhloko yembobo athi abanye abantu ulilitye lembobo elicekisiwe ngabakhe bayicekisa ke indaba yasezulwini abantu bathandekayo bayibeka amabala bayibize ngendlela ngendlela kanti into yasezulwini ikukuphila malibongama lenkosi ingamandla ibubomu umuntu ozinyulela into yasezulwini akalenzanga iphutha unyule eyonanto ibhetele alibongama lenkosi ake sijongene ke baphulaphula iBhayibheli lethu sizawujonga ke phaya phansi kwesihloko esithi ngena ngena Noah ngena alibongwe igama lenkosi ngena ngena nendlu yakho alibongwe ke igama lenkosi molweni baphulaphuli ngena Noah ngena nendlu yakho asifundeni ke mhlambe before sithethe ngale verse kwenzela beklisa umuntu akwazi ukuthi bekungenwa xa bekutheni sifunde phaka ku chapter 7 kwincwadi ye Genesis sibheke uverse 1 phaya uthi uverse 1 wathi uYehova kuNowa ngena wena nendlu yakho yonke emkhombeni ngokuba ndibone wena ilungisa phambi kwami kwesi sizukulwana kwizinto zonke ezizitho zini ezihlambulukileyo thabathela kuwe ngasixhenxe ngasixhenxe ikunzi nemazi yayo kwizinto ezizitho zini ezizinqambi thabatha ngambini inkunzi nemazi yayo nakuyintaka zezulu ngasixhenxe ngasixhenxe kunzi nemazi kuze imbewu igcinakale ehlabathini lonke kuba zisesixhoxhenxe insuku ndize ndinise imvula ehlabathini imini zibe mashumi mane nobusuku obumashumi mane ndicime into yonke emiyo endayenzayo ingabikho phezu kwehlabathi wenza uNowa konke uYehova wamusela umthetho ngako. UNowa waye eminyaka emakhulu mathandathu ezelwe. Wabakho unogumbi wamanzi ehlabathini. Wangena uNowa emkhombeni enonyana bakhe nomkakhe nabafana nabafazi bakhe bonyana bakhe. Ndawonye naye ngenxa yamanzi onogumbe. Kuzo izinto ezizizitho zini ezihlambulukileyo nakuzo izinto ezizitho zini ezizinqambi nakuzintaka nakuzo zonke izinto ezinambuzelayo ehlabathini kwangena ngambini ngambini uNowa emkhombeni inkunzi nemazi njengoko uThixo abamusele umthetho uNowa. Alibonge igama le. Kwathi emva kwensuku ezisixhenxe amanzi onogumbe abakho ehlabathini ngomnyaka wamakhulu omathathu wokudla ubomi kukaNowa ngenyanga yesibini ngosuku lweshumi elinesixhenxe yenyanga leyo kanye ngayo loo mini yagqabhuka yonke imithombo yamanzi enzonzobile enkulu iingcango zezulu zavuleka. Alibongwe ke igama lenkosi molweni bathani ka. Uba siyayibheka apha leBhayibhile noba siyayimamela kakuhle ithi kwagqabhuka imithombo neyasezulwini imithombo yamanzi yehla. Loo nto ke yehla uNowa usephakathi emkhombeni. Alibongwe ke igama lenkosi. Nayo yonke into uThixo ebemthume ukuthi makabe uzoyihlangula uNowa ukuze ingakwazi bayona ibe involved kule ngxaki eyayizawehla. Alibongwe igama lenkosi. Uba niyakhumbula ke baphulaphula i-background yayo yonke lento. Kufika izithunywa phaya endaweni kaLot. Zifika izithunywa. Amen. Kufike ke amadoda nawo abone lamadoda afikayo azizithunywa. Ayiqonde kakuhle uLothe uba aba bafikele ukuzomosha noba bezowenzakalisa abantu bakaThixo. And amadoda ebesenza inqambi kwamanye amadoda. Ndiyabona uba umoya waseGomora naseSodom ubume ngenyawo. Wathi akuwabona uLothe lamadoda engena endlini yakhe awasezulwini. Wabona ukuthi gcalathekana namanye ekubonakala into yobana aleqa la madoda. And afuna ukuzifosa kule ndlu kaLothe. Wangena uLothe wawavalela. Ithi iBhayibhile la madoda awabetha ngomfama ankayewaleqa. Azidinisa ngokuwakhangela engawaboni amadoda asezulwini ngoba awuno Yesu uyacinwa, uyafihlwa, intshaba zingabi nawo amehlo ukubona, uhamba phakathi kwazo, kodwa uThixo xolo onganqatshelwa nto akufihli ufihlakale. Alibongwe igama lenkosi. Ithi iBhayibhile elamadoda amtsala uLothe amfaka phakathi, amgxagxamisa uLothe. Malibongwe ke igama lenkosi. Aluvala ucango, awabetha ngobumfama lanka. Molweni bathandika. Kulapho ke baphulaphuli kwafumaniseka into yokubana uLothe makafumane icebo loba yena igrace oba uyawusinda ngesenzo sakhe esihle asenzile kumadoda kaThixo. Yamcaphukisa ngendlela emmangalisa uThixo into yokubana amadoda aseGomora naseSodom kubonakala uba afuna ukwenza inqambi ubumdaka kumadoda asuka ezulwini. Kwafikelela endaweni apho uThixo egqiba khona ekubeni uyalitshabalalisa ihlabathi. Alibongwe igama lenkosi ngoba abantu bazalwane xa sebegcwele lugonyamelo lwehlabathi abarespekthi nento ephuma ezulwini. Alibongwe igama lenkosi. Abantu bayehluleka ukumrespekthi uThixo uJesu ephuma ezulwini, bamthatha njengento engento, bamdisrespektha ngeyona ndlela emangalisa. Uba siyayifuna iBhayibhile, ithi iBhayibhile bamtshicela, bamthuka, bembetha endleleni yeGolgotha. Malibongwe igama lenkosi ngoba abantu banetendensi yokungayihloniphi into esuka ezulwini. Alibongwe ke igama lenkosi. iBhayibhile ke bawonishwa laba bantu ngoba bambona uNowa esenza umkhombe. Malibongwe igama lenkosi. Bambona ewenza umkhombe, ewenza. Alibongwe igama lenkosi ekwenzeni kwakhe. Amadoda ayemane egqitha phaya ayeqhetha kubonakala into okubana abona ixhego elihlekisayo elenza into engekhoyo ewacela uNowa ukuthi ngenani madoda ngenani nizisindise izani zoncedisa ngoba unogumbe ke yena uyeza njengangoku baphulaphuli ukuthi unogumbe werapture wokuzothathwa kwabantu bakaThixo bethathelwa ezulwini before ububi behle phezu kwehlabathi unogumbe uyeza usendleleni malibongwe igama lenkosi na namhlanje abantu basazulisa sibabiza sibakhwaza ngendlela ukuthi uYesu Yesu uzolanda ibandla lakhe abantu basibona njengabantu abasweli into yokwenza abanexesha lokuhamba bekhwaza phendleleni kanti bathandika usetshilo ukuthi bazambona uyeza ngamafu kwayonke amehlo azambona nabamgwazayo bazambona uYesu waseNazaretha uyeza ngamafu tathe wethu mamam tata wam uba ngaba uThixo uyakunikeza opportunity yoba uwevela amazwi ashunyayelwayo kuwe namhlanje mthandekayo ndicebise kubeni mina uthathe unyawo lwakho usondele endlini kaThixo uzisondeze uzidibanise noYesu molweni baphulaphuli basekhaya ithi iBhayibhile nguye indlela nguye ubomi ikwanguye nenyaniso asikwazi ukuyongena ezulwini ngaphandle koba singena ngaye mphulaphuli awujonga iBhayibhile phaka kwincwadi yesityhilelo ithi ndime emnyango ndiyanqonqoza uba ubani uyathanda makavula icango lenhliziyo yakhe ukuze uYesu adle nalo mntu molweni baphulaphuli abantu bayenqaba ukumvulela uYesu kodwa bayazivulela ichomi zabo bayabavulela abantu abarongo bayeke ukuvulela lo ozoqhaqha ubomi babo bayeke ukuvulela lo ozoqondisa indlela zabo mphulaphuli wasekhaya ndiyakucenga namhlanje ubetheke kakhulu kwiminyango esisuka kuyo ubungeno kwazi namhlanje ukuthi ugqibe bhetele kunendlela obugqibe ngayo eminyakeni malibonga igama lenkosi uYesu ukhona and ekhona nje ukhona for uba ukuze wena usikeleleke ukuze wena uhlanguleke awukwazi ke mphulaphula ukuhlanguleka ngaphandle kwesango elinguYesu uYesu ulisango bazalwane ethi iBhayibhile ababalekela kuye bayakhuseleka malibonga igama lenkosi siyalibona bazalwane ise laphandle lime ngenyawo malibonga igama lenkosi uSathane ungene wangena kubantwana alibonga igama abazaliwe ngabazali abalunge ngendlela emangalisayo abanye bazalwe ngabazali abathandazayo kodwa namhlanje abo bantwana abanye babo basejele ngendlela ezingaqondakali some of them bazalwane basejele ngoba bedeserve ngoba bemoshe izinto zabantu bamosha ubomi babo ngokwenza izinto ezincamnye nenkosi molweni baphulaphula sekhaya kube ngathi bayalandelwa kanti hayi yilife abazikhethele yona ndiyathanda ke mphulaphule ukuchazela into yobana you can still change low life yakho obuyithathe wayigqiba wrong uThixo khona usenokuyitshintsha ungundlela zaziwa unguThixo ongamyeki umuntu wakhe aphele angayiguqula impilo yakho lento ubungathi ukekelela kuyo wrong ingatshintsha bomi bakho bungaqonda mphulaphuli izinto kathi uzicela abantu ningangabantu abazocela kuwe ngoba ohamba noThixo uhamba nesibusiso mphulaphuli wasekhaya senga inkosi yezulu ingakuncedi kusondeze kuThixo ikwenza ugqibe ulibone ihlabathi uqonde kakuhluba eyona nto yakunceda apha ebomini ayikokwazi kwakho kodwa kukusondela kuye ngoba xa sisondela kuyo siyokhiwa Thixo xola kusikeleleke emphulaphuli akunikeza ubomi nabomi obugqithisileyo may our God bless you until we meet again bazalwane amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.